crew. I'm James Butte in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo isniina oo 22 ay tahay bisha Noveembar ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com iyadoo magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna aad nagala socotaan hirarka FM-yada. barnaamijkeennan saaka waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan aragtida aqoonyahanka soomaaliyeed ee dibudhacyada ku imaanaya doorashada Soomaaliya. sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan taariikhda suxufigii jimcihii lagu dilay magaalada Muqdisho allaha u naxariistee Cabdicasiis Afrika. fayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaana inooga warrami doona.
Cabdicasiis allaha u naxariiste wuxuu ahaa waa la wada yaqaanaa. Cabdicasiis Afrika wuxuu ahaa nin dhiiran, wuxuu ahaa nin afkaartiisa ay cadcaddahay. waxa uu ka mid ahaa wariyaal dadka ama dalka aada uga soo shaqeeyey xilliyo kala duwan, xilliyo aada u adag.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a shacabkii siyaasiinta Suudaan oo soo dhoweeyey dib u soo celinta dowladdii rayidka ahayd ee milatarigu dhowaan ay afgembiyeen dalkaasi. dhallinyaro kalluumaysato ah oo shaqo abuur ka sameeyey fatahaadaha uu sannadkan webiga Shabeelle ku sameeyey inta u dhexeysa Jowhar iyo Balcad ayaan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida. gaari nooca saarafka loo yaqaano ayaa dad iyagu dhoolatu sameynaya Krismaska waxaa lagu dardarsiiyey Milwaukee iyadoo halkaasi ay ku dhaawacmeen 20 qof, sida uu sheegay taliyaha booliiska magaaladaasi. madaxa booliiska Dan Thomas ayaa waxa uu sheegay in baaritaano uu ku socdo arintaasi, balse gaarigaasi laga shakisan yahay la helay waqtigan. qaar ka mid a dadka dhaawacmay ayaa booliisku ay u qaadeen isbitaalka, iyadoo sidoo kaleetana qaar ka mid a dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen eheladooda oo meesha ka dhowaa ee ayaguna u qaadeen goobaha caafimaadka. laba ka mid a 17 qof ee u dhashay dalalka waqooyiga Ameerika ee afduubteen koox gaangiso ka soo jeeda iyagu Heyti ayaa bartamihii bishii hore Oktoobar waxaa la sii daayey. maanta kaniisad ay xiriir la lahaayeen dadkaasi ayaa waxay sheegtay Axaddii in la sii daayey kadib markii iyagoo badqabana la ogaaday. macluumaad kooban oo la xiriira dadkaasi sii deesmadooda laakiinse aanan wax badan laga shaacinin ayaa lagu sheegay in la heystayaashaasi la heystay la sii daayay iyagoo badqaba, niyadooduna ay wanaagsan tahay lana daryeelayo. wasaaradda gargaarka Christian Aid ee fadhigeedu uu yahay Mareykanku waxa ay sheegtay bayaan ay soo saartay kadib in dadkaasi ay caafimaad qabaan. soorooyinka kaniisadaha iyo sidoo kale xubnaha qoyska 17 xubnood oo isugu jira 16 u dhashay dalka Mareykanka iyo mid Kanadiyaana ayaa la afduubtay 16 bishii Oktoobar xilli ay soo qabanayeen howlo xarun agoona oo ku taala bariga magaalada Portua Prince oo ay maamusho mid ka mid a kooxaha lagu eedeenayo in ay falkaasi geysteen goob ay u dhowaayeen. Israa'il ayaa waxa ay sheegtay in nin Falastiini ah uu toogasho ku dilay ciidan Israa'iili ah, nin ah islamarkaasina uu rasaastaasi ku furay magaalada qadiimiga ee Jerusalem isagoo dhaawacay 4 qof oo kaleeto. sida laga soo xigtay Haaretis, sarkaalka Israa'il waxaa la sheegay in ninka toogashada geystay magaciisa la yiraahdo Fadi Abu Shahdam oo isagu da'diisa ay tahay 42 sano, jirkana soo jeeda bariga Jerusalem. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ninka la og yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda Xamaas. dhaawacyada ayaa waxa ay ka dhacday dhacdadan waxay ka dhacdaan goob aad loo weyneeyo oo muhiim u ah muslimiinta iyo yuhuuddaba, waxaana yuhuudda ay u taqaanaa buurta macbadka halka muslimiintuna ay u yaqaanaan meesha sharafta leh. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, sidaad noola socotaanba aan ku bilownay. Inta badan shacabkii siyaasiinta Suudaan ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuk oo ay bishii hore milatarigu xoog uga tuureen talada. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ciidamada dalka Suudaan ayaa sii daayay afar siyaasi oo caan ah saacada hore ee aroornimada maanta oo Isniin ah, kadib markii dalkaasi uu ka dhacay heshiis siyaasadeed oo ay kala saxeexdeen madaxa golaha sare iyo ra-iisul wasaaraha dib loo soo celiyey awooddiisa ee Cabdalla Xamduuk. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa baahisay in la sii daayay hogaamiyaha xisbiga Al-Mu'tamar Cumar Dakhiir, ku-xigeenka madaxa dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Suudaan qaybta waqooyiga, la taliyihii hore ee Xamduuk Yaasir Cirmaan, madaxa xisbiga Al-Bacath Cali Sanhuuri, iyo Sadiiq Saadiq Mahdi oo ka tirsan xisbiga Al-Umma. Laakiin dhinaca kale, ururka xirfadlayaasha dalka Suudaan oo Cabdalla Xamduuk u sharaxay ra-iisul wasaare laba sano ka hor ayaa diiday inuu aqoonsado heshiiska cusub oo ay wada gaareen labada dhinac. Afhayeen oo hadlay isbahaysigani ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyay in heshiiska lagu soo afjaray qori caaradii, taasoo ayaan aqbali karin, ayuu yiri qolyaha kacdoon wadayaasha dalka Suudaan. Shalay oo axad ayay ahayd markii xarunta madaxtooyada ee caasimada dalka Suudaan ee Khartoum uu ka dhacay munaasabad ay heshiis siyaasadeed ku kala saxeexdeen Cabdalla Xamduuk iyo Cabdul Fatax Al Burhaan, taliyaha ciidamada militariga dalkaasi, iyadoo uu goobjoog ka ahaa guddoomi ku-xigeenka golaha qaranka Xamdaan Xamiidati. arrintan ayaa timid kadib markii la akhiriyay qodobada lagu heshiiyey, kuwaas oo dhigayay in la sii daayo dhammaan maxaabiista u xirxiran siyaasadda, in la bilaabo wadahadal u dhexeeya dhammaan dhinacyada siyaasadda ee lagu dhisayo shirka dastuurka, iyo sidoo kale baabi'inta go'aankii taliyaha ciidamada xoogga dalka uu xilka uga qaaday ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuk. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha keenay in dib loo soo celiyo ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk oo horey ciidamada ay u casileen.
In dib loo soo magacaabo ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuk waxaa ka dambeeyey laba sabab oo muhiim ah. Midda koowaad, kadib afgembigii ka dhacay dalka 25-kii Oktoobar ayaa waxay keentay kicin bulsho. Dadka Suudaan ayaa ahaa kubad dibadbaxay ka dhigayay dalka 25-kii Oktoobar ilaa maanta oo aan kula hadlayo. Shacabka Suudaan ayaa waxay dibadbaxyadaasi ku dalbanayeen in xukunka dalka lagu soo celiyo nidaamka rayidka ah oo dimuqraadi ah. Waxay kaloo ku dalbanayeen in ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuk la sii daayo, dibna loogu soo celiyo shaqadiisii ra-iisul wasaare. Sababta labaad ayaa ah cadaadis xoogan oo madaxda Suudaan, gaar ahaan militariga, kaga imaanayay beesha caalamka ama dalalka loo yaqaano C6+. Dalka Suudaan ayaa ah dal aan ka maarmin caawimaadda ay ka helaan beesha caalamka.
Dhanka kale, qaar ka mid ah dalalka Carabta, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ayaa si taxadir leh u soo dhaweeyey heshiiska lagu dhameeyey xisada dalka Suudaan. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu amaanay xikmadda iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen dhinacyada Suudaan si loo gaaro is-afgarad ku aadan guusha xilliga kumeelgaarka oo ay ku jirto u adeegidda danaha ugu sareeya ee dalka Suudaan. Sidoo kale, boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweysay heshiiska ay gaareen dhinacyada isku haya marxaladda kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Suudaan. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay sii wadaysaa dadaalada lagu taageerayo nabadda, amniga iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Suudaan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xukuumadda Riyaada. Ururka Midowga Afrika oo isna ka hadlay heshiiska Suudaan ayaa ku tilmaamay heshiiskani inuu yahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dib u soo celinta ixtiraamka dastuurka, waxayna ugu baaqeen dhinacyada heshiiska gaaray inay si buuxda oo hufan ay u fuliyaan qodobadiisa. Qaramada Midoobay kadib soo dhaweynta heshiiskaasi waxay carabka ku adkaysay baahida loo qabo in la ilaaliyo nidaamka dastuuriga ah si loo ilaaliyo xorriyadda ficilka siyaasadeed, xorriyadda hadalka iyo dibadbaxyada nabdoona. haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax ayaan weydiiyey mar kale maxay ka bedeli kartaa soo laabashada ra-iisul wasaare cabdalla xamduug xiisadaha ka taagan dalkaasi.
ra-iisul wasaare xamduug dib u soo magacaabidiisa waxay ka bedeleysaa xaaladda suudaan in dalka uu ka baxo jahwareerkan siyaasadeed ee dalka ka jiray muddadii 2 bilaha, in dib ay u furmaan howlihii ganacsiga, sidoo kale waxbarashada iyo isku socodyada hadday noqoto midka gudaha iyo kan dibadda ah, kuwaasoo in muddo ah u xirnaa rabshadihii dalka ka jiray maalmihii dhowaa, in uu dalka ka baxo xilligan kumeelgaarka ah oo dalka uu gaarsiiyo ra-iisul wasaare xamduug iyo golaha wasiirada la soo magacaabi doono doorashooyin shacabka suudaan ay ku doortaan qofkii dalka iyo dadka xukumi lahaa.
Militariga suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah la galay xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka sanadii 2019 kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Tahay mar kale subax wanaagsan. Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa meelaha ugu qatarsan dunida ee saxafiyiinta ka shaqeyn karaan. Wariyaal badan ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho oo kali ah 12 sano ee lasoo dhaafay iyo magaalooyinka kale koonfurta ee waaweyn. Kooxaha dilka ama dhaawaca geysanaya wariyaasha Soomaalida ayaa intooda badani baxsada, taasi oo ka dhigan inaysan cadaalad helin inta badan wariyaasha lagu dilo Soomaaliya. Waxaa ugu dambeeya Allaha u naxariistay Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo jimcihii kooxda Al-Shabaab ay ku qaarijiyeen magaalada Muqdisho. Haddaba Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa taariikhda marxuumka wariyahaasi ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimow si wanaagsan uu isu yaqaaneen uu uga waramay dilkiisa.
Aada iyo aada umahadsan tahay. Runtii aada iyo aadaan uga xunnahay una cambaaraynaynaa dilka loo geystay ama weerarkaas argagixisadee lagu qaaday Allah u naxariistay Cabdicasiis Maxamuud Guuleed iyo agaasimihii raadii Muqdisho iyo sidoo kale agaasimihii telefishinka Sharmaarke oo isna dhaawaca. Waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu dhaawaciisa bogsiiyo. Sidaad ka warqabtaba iyagoo maaragtay kasoo baxay meel maqaayada oo ay kasoo casheeyeen ayaa waxaa maaragtay isku qarxiyey mid naftihalliga ah oo markaa kasoo degay bajaaj wadada laamigeeda taagnaa oo sugayay. Sida muuqatana akhbaarta waa la hayay oo cid hagaysaa jirtay, sababtoo markuu gaariga soo baxayo iyo marka ay bajaajku soo dhaqaaqayso waxaad moodaa inay isku beegan yihiin oo macluumaad badan ay hayeen. Ninkiina bajaajtu kasoo degay, bajaajtiina way carartay, ninkiina wuxuu u cararay dhinacii gaariga. Waxaanu isku qarxiyay wariyaashaasi, marka waxaan daawaday muuqaalkii CCTV camerada ama camerada qarsoon oo maaragtay halka ku xirnayd. Marka siday wax u dhaceen runtii waa wax weerar la qorsheeyey ayuu ahaa, Allah u naxariisto. Waxaana Cabdicasiis uu ka mid yahay un dadka Soomaaliyeed ee maalin kasta dhibaatada loo geysanayo. Runtii waxuna ahaa nin saxafi ah oo aada u dhiiran.
Macalimu, xog ogaal ayaad u tahay maadaama aad adiguba saxafi soo ahayd wariyaasha Soomaaliyeed. Marka Cabdicasiis Afrika, Allah u naxariistay, qof ceenke ah ayuu ahaa?
Cabdicasiis Allah u naxariistay wuxuu ahaa, waa la wada yaqaanaa, Cabdicasiis Afrika wuxuu ahaa nin dhiiran, wuxuu ahaa nin afkaartiisa ay cadcaddahay, maaragtay kasoo horjeeda afkaarihii xagjirka ahaa ama maaragtay Shabaab iyo waxa uu ka mid ahaa wariyaal dadka ama dalka aada uga soo shaqeeyey xilliyo kala duwan, xilliyo aada u adag. Aniga waxaan bartay xilligii uu STN ka shaqeyn jiray, idaacado badan kasoo shaqeeyey oo idaacaddii Codka Nabadda ay ka mid ahayd. Laakiin waxaan xusuustaa oo aniga aan maaragtay bankiga aanan iloobin 2009 mar ay ahayd oo wariyaal badan oo isaga uu ka mid ahaa ay go'aansadeen inay dalka qaarkood ama isaga tagaan ama maaragtay ay shaqada joojiyaan maadaama ay la kulmeen sida ay sheegeen cabsigelin xilligaa kaga imaaneysa Al-Shabaab. Wariyaashii xilligaas hotel saxaafi Shir Jaraa'id ku qabtay oo aan wareysi ka qaaday xilligan uu BBC u shaqeynaya waxaa ka mid ahaa isagaas Allah u naxariistay Cabdicasiis Afrika. Waxaa ku jiray Cadaala oo maaragtay wasiir Cadaala ayaa ka mid ahaa, Maxamed Abukarmaada ka mid ahaa, Cabdullah Kulmiya ku jiray, nin JK la yiraahdo oo Universal u shaqeynaya, Maxamed Cabdullah oo isna dalka ka tagay, Xasan Cali Geesey. Wariyaal fara badan gaani aada ay u fara badnaayeen wariyaal mar un kaliya cadaadiskii ama dhibkii markaa ay Shabaab ku hayeen kasoo cararay ahaayeen. markii dambena qaarkood dalkay ka tageen qaarna waaba geeriyoodeen oo markii dambe waa la dilay. Waxaa ka mid ah Maxamed Ibrahim Braga oo ayaa kamid ah maalintii dadka shirkan jaraa'id qabtay, cilmi boodar isaga wuxuu kamid ahaa dadkii markii dambe dalka isaga tagay oo meelaha Uganda iyo iska aaday. Marka Cabdicaziis wuxuu kamid ahaa dad ku dhiiraday isaga iyo Cadaale iyo JT iyo tiim kale inay idaacaddii qaranka tagaan oo afkooda ay kula dagaalamaan maaragtay Al-Shabaab. Wuxuu ahaa nin had iyo jeer barnaamijyo waaweyn sameyn jiray oo maaragtay ay aad u necbaysan jireen inay maqlaan Al-Shabaab. Barnaamijka Gungara kamid ahaa barnaamijyo kale oo uu idaacadda ka sameyn jiray habeenkiina, xilliyo weliba dadka qaarkiis aanay ku dhiiran karin Al-Shabaab inay sheegaan ayay raggaasi shaqeeyeen. Runtii waxaana uu kamid ahaa Cabdicaziis dadkii xilligaasi lafdhabarta u ahaa.
Waa tahay marka macalimu, wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya, waatan ugu dambeeyay Cabdicaziis Afrika. Goorma kooxahaasi dhagadhaqabyaasha ah ee wariyaasha maaragtay dila sharciga la horkeeni doona?
Aad iyo aad, horta Soomaaliya waxay kamid tahay dalalka aan dadka saxafiyiinta dilalka u geysta aan lasoo qaban. Sababtuna waxay tahay dadka geysanaya qaarkood ayaa maaragtay iyagaaba sheegtaba oo bareera, sida hadda Cabdicaziis Afrika weer maaragtay qaraxii lagu dilay oo ay sheegteen Al-Shabaab. Marka dadka sidaa ah kulley iyo waa la yaqaanaa oo maaragtay waa dad hubaysan. Cid hadda maanta ku dhiiranayso oo inta baxdo soo qabanayso si gaar u qabanaysaana ma jirto. Laakiin wariyaasha Soomaaliyeed iyo dadkii dilay iyo dadkii maaragtay dhibka u geystay kulley waxaa jiri doonta maalin lala xisaabtami doono, cadaaladda loo keeni doono, hadee dhiigna ma qarsoomi doono. Marka maalin uun waxaa la keeni doona cadaaladda. Laakiin waa nasiib xumo in dalkeenna maaragtay uu liiska hore weli ugu jiro meelaha tacdiyada loogu geysta wariyaasha, weliba aan lasoo qaban kuwii markaa dhibta iyo dhibaatada u geysta.
Maxamed Ibraahim Macalimo, afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waramay Nuur Xasan ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guday jirnaaya. Inkasta oo la soo dhammaystiray doorashada kuraasta aqalka sare ee Soomaaliya, haddana waxaan weli faraeeda ka qodnayn ama faraeesa ka qodnayn aqalka hoose, tan hoggaanka baarlamaanka iyo doorashada ugu dambeysa ee madaxweynaha Soomaaliya. Haddaba aqoonyahanada Soomaaliyeed sidee u arkaan hannaanka ay ku socoto doorashada waqtigan? Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa eegaya wariyaha V O da ee magaalada Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya aad ayaa hadda indhaha loogu hayaa, waxaana ilaa iyo hadda la doortay laba mudane oo keliya. Dhowr jeer ayay horey dib ugu dhaceen waqtigii loo qorsheeyay doorashooyinkan sababo la xiriiray khilaafyo siyaasadeed oo jiray, balse ugu dambeyn xal laga gaaray. 11 magaalo oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in lagu doorto 257 mudane uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaaciyay dhowr kursi oo ay ku bilaabayaan doorashooyinkan. Qorshaha waxa uu yahay in waqti kooban lagu dhammeeyo guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, laakiin dad badan ayaa taasi shaki gelinaya marka loo eego waqtigii lagu dhameeyay xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo 54 mudane ahaa. Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland ayaa qaba in dowlad goboleedyada ay awood badan u leeyihiin in doorashooyinkan waqti kooban ay ku qabtaan haddii si dhaba looga shaqeeyo.
Dowlad goboleedyadu awood waa u leeyihiin, waa ayna u diyaarsan yihiin in waxa waaye si hufan doorashooyinka ay u qabtaan. Laakiin su-aasha imaaneysa ayaa waxa ay tahay ma rabaan rabitaankii? Marka taas waaye meesha la doonayo runtii in waxa waaye jawaabta ee su-aashan laga fiiriyo. Anigu waxaan oran lahaa runtii rabitaanka dowlad goboleedyada in waxa waaye doorashooyin hufan oo aqalka hoose in la qabto aad ayay u yar tahay.
Musharaxiinta ku tartamaya kuraasta waxaa u codayn doona kiiba 101 erga ah oo ka imaanaysa beesha kursiga lagu matalo. Aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in siyaasiyiinta iyo guddiyada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka loo baahan yahay in si dhab ah ay u madax banneeyaan dadka sharci ahaan u leh inay ergada keenaan, sida uu sharaxayo Axmed Cabdi Haadi oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa muuqata qaabka ay doorashada u bilaabatay oo gaar ahaan golaha shacabka inay tahay qaab walwal weyn keenaya oo ay tahay dib in isugu laabto, oo ay tahay in aan loo dulqaadan karin in bulshadii iska lahayd kuraasta ayaga oon laga talagelin, ayaga oon la dhageysan, ayaga isaga xur rabaan aan maxalliga loo sameeyay inay doorashada iska qabsoon. Saada socota waxa farq weyn u dhaxeeya golaha sare oo loo siiyay xaq madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonay, laakiin golaha shacabka waxaa lagu matalaa, shacabka ayaa lagu matalaa, gaar ahaan qabaailka lagu matalaa, sida 4.5 ay ku cadahay maxay heshiisyadii hore loo galay ku cadyahay. Marka waa in dadka lagala tashado, marka walwal weynaa muuqdo.
Doorashooyinka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda si buuxda loo gudagalo, iyadoo maamul goboleedyada qaar ay wajahayaan culaysyo siyaasadeed oo haysta, taas oo mar kale caqabad ku noqon karta doorashooyinka, sida uu qabo Dr. Shawqi Xayir.
Dabcan culaysyo waa imaan karaan, haddana waa ay jiraan runtii, kuwaasoo u baahan runtii in laga sii fikiro hadda sida xal loogu heli lahaa. Tusaaloo kale, arintan deegaan doorashada labada magaalo ah, maamulada qaarkood culays ayay kala kulmi karaan in waxaa laba magaalo doorasho ay ku qabtaan, sida hadda Jubbaland oo kale. Waan ognahay maamulka meeshaas ka jiro in dhibaato weyn waxa waaye uu ku qabay in waxa waaye doorashooyin uu ka hirgeliyo ama caqabado kale ay taagnaayeen magaalada Garbahaarey. Sidoo kaleete maamulka Hirshabeelle magaalada Beledweyne oo kale, dhibaata waxa waaye iyada naftirkeeda meeshaas kaga imaan karto, maadaama khilaafaad horey usoo taagnaa oo aan weli si fiican loo xalin ay jirto ama ay jiraan. Sidoo kaleetana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baraawo kale waxaa dhici karta iyada naftirkeeda dhanka amniga in khalkhal uu ku yimaado.
Axmed Cabdi Haadi ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay mas-uuliyad inta lagu guda jiro doorashooyinka, maadaama xildhibaanada imaan doona ay hortaalo shaqo muhiima oo ku saabsan dowlad dhiska Soomaaliya. Tiqaraya waxay qabaan in maadaama waqtiga doorashada aad looga soo shaqeeyey, waqti badan uu socday, khilaafyo badan laga soo baxay, in muhiim ay tahay in doorashada uun ay dhacdo. Taas ma la dhihi karaa qudheeda ayaa ah wax wanaagsan ay bilaabato?
Haddii doorashadu ay dhacdo oo muddo dheer saad la socoto la sugayay, buuqeed uu socday, laakiin xubnaha lasoo doorto aan si cadaalada loo soo dooranin, afar sanay joogi doonaan, afartaas sanayay mateli doonaan, qaabkay shuruuca dalka u mateli doonaan, qaabkay hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya qayb uga noqon karaan.
Soomaaliya doorashada dib u dhacday waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada. Waxaa dhinaca kale wadanka ka jira abaaro saameeya dadka iyo dunyada, taasoo u baahan in la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. Dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay waxaa fatahaada isdaba joog ah uu ku sameeyey webiga Shabeelle inta isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo magaalada Muqdisho. Baaxadda dhulka biyuhu ay fariisteen ayaa noqday kuwa aad u weyn, sababo la xiriira baabuurta rakaabka oo ay mari jireen jid ciriiri ah dhanka galbeedka ee dhinaca magaalada Jowhar. Taasina waxa ay fursad u arkay dhallinyaro kalluumaysato ah oo iyagu jidkaasi ay biyuhu xireen geeya dooma dadku ay ku dhaafsiyaan biyaha. Warbixintaasi waxaa Beledweyne ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Fatahaadii dhoweed ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa dhaqaale iyo shaqo abuurba ka sameeyey rag dhallinyaro u badan, kuwaasi oo samaystay doomo dadka beeraleyda iyo dalagyada ay soo saaraan lagu daabulo halkii gaadiid laga isticmaali lahaa. Inkastoo dhulka Soomaalida intiisa badan xilligan ay ka jirto abaar saameysay dadka iyo dunyada, haddana gobolka Shabeellaha Dhexe, deegaanada webiga u dhow, waxaa weli laga dareemayaa saameynta fatahaadihii dhowaan ku dhuftay. Cabdi Xaseen Maxaad waa 22 jir dhaqaale badan ka sameeyey xilligii ay jirtay fatahaadii ugu dambeysay. Hadda waxa uu leeyahay 3 doon, sida uu V O A u sheegay.
3 matar waa alo Boston doonta 4 roox waa igu suuri gashay bii fasahaada badatay, sidaasay igu suuri gashay. Fasahaadahan way badan ee dhowr sano socdaan oo 5 sano waa socdaan fasahaadan, haday wax socon halkii doon doontii macal matarkooda 4,000 waa laayaas waxay igu suurta gashay kaluun leeyahay ahayn malaayan ka shaqaysanayne, malaayaasaan kasoo gadanay malaayi iyo intay doontii kale lacagteedii la isku daray sidii doomahan badan lagu soo gaday.
Doomaha Cabdi Xaseen waxaa gaadiid ahaan u raaca dadka rag, dumar iyo caruur, waxaana sidoo kale lagu daabulaa agabyada kale sida qudaarta, geed miroodka iyo raashinka.
maalinta sabdi maalinta ugu fiican waaye oo la kala yaacsan yahay doomahana shaqadooda ay u badan tahay.
Wallaahi kaluunka hadda dadkii dhan fasahada ku wada dhacay wax oo hadda oo kaluunkii cid gadanaysa male, dadkii dhan waa kala waa barakaceen bii fasahada barakicisay. Kaluunkii waa la soo gaadaa, waa la qalajaha sidii xamar loo geynayaa. maalinta ilaa iyo afartan doon waa ka baxdaa, ilaa iyo xabaalay tagayaan, kuu kalena ilaa iyo geeda barkaan ilaa ishaanay tagayaan.
Sadaam Xasan waxa uu naaquudo ka yahay mid ka mid ah doomaha ka shaqeeya wabiga Shabeelle inta u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Markii hore waxa uu ahaa beeraley, laakiin maanta waxa uu fursad u arkay shaqada doonta.
Ani doonta shaqaale un baan ka ahay, daruuf baan ku bartay doonta maalka mulaaxdiisa daba socoto, amase waxaa u taqaana cunugiisa asiga ma daba socdo oo lacag aruurin ka miihi shaqaale keliya un baan ka ahay. Waxaan uga shaqeystay daruuf awgeed nin ayoo beeris iska tacbanay oo adiga 24 eter aan lahayn aan 5 ugu igaar dalagii kala dugnay waa inaga go'een. caruurtii nafaqa u baahan yihiin, daawooyin bay u baahan yihiin, daryeel bay u baahan yihiin. wadooyin oo lagu soo baxa male oo magaalada Jowhar loogu tago wadooyinka waa inaga xirmeen. marka daruuftu waa inagu kasubtay inaan doon inaan shaqaale ninfae u noqdo anagoo shali iskiis u shaqeysanayay. maalintii go'aadin galo 200,000 oo shilin Soomaali ayaa la siinaa. go'aan baak haday noqotana waa 400 oo shilinka Soomaali ah.
gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Baare ayaa sheegay kan maamul ahaan in ay dayactir ku meel gaar ah ku sameeyeen wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, rajana ay ka qabaan in dib loo isticmaalo.
maalmahan kala go'aneed Jowhar iyo Xamar run ahaantii 3 maalin ayaan magaciisii ku howlaneen, taasoo ilaahay mahadiis tahay. wadadiin waa noo furan tahay, hadduu roob da-o waxaa la maraa meeshaan koro, hadduu roob jirinna waxaa la maraa meeshaan hooso. waxaan ugu talagalnay dhiig joojintaas si ay dadka ay magaciisii dhibaatada ku dhex jiro ay magaciisii ugu fududaato. wixii ka dambe haddii ay qorax la helo waxaan samayn doonaa wadadan iyo jay aan samayn doonaa buundadaasna sidoo kale waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeeyo inaan idin hagaajino taagteena tilaabsanoyna.
doomahan ayaa bedelay gaadiidkii u safri jiray in ka badan ilaa 20 tuulo, laakiin shaqada doomahan ma sii socon doonaan marka uu dhulku qalalo lana helo wadooyin ay gaadiidku mari karaan. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
waa tahay markana waxaan soo qabanayaa Cabdixasan Dige iyo heeskii Janan. jinni kama celiye codkaasi baxsan ee Cabdixasan Dige ayaan dhagihin uga sii tegi doonaa anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaanba shaqaalaha v o eda waxaan dileenna intaynu mar kale ismaqli doono. nabadgelyo.
Hadday laabto, gaa This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Two of the 17 North Americans who were abducted by a Haitian gang in mid-October have been freed, according to their organization. The Ohio-based Christian Aid Ministry said in a statement on its website that the released captives are in good spirits. Statement said it could only provide limited information, but said that two released are being cared for. The missionaries and family members, a group of 16 Americans and one Canadian, were abducted October 16th while returning from an orphanage in an area east of the capital, Port-au-Prince, that is controlled by one of Haiti's most powerful crime gangs. Christian Aid Ministries said that the hostages are 12 adults, aged 18 to 48, and five children, ranging in ages from 8 months to 15 years. It did not say which kidnapped victims were released. The statement noted that the kidnappers still hold 15 other victims. Media reports say that the gang 400 Mwazo is demanding a ransom of $1 million per head for the safe return of the missionaries. FBI agents, Haitian authorities, and the anti-kidnapping unit of the National Police have been negotiating with the kidnappers for more than a month. U.S. media now report that a car plowed into a holiday parade in Waukesha, Wisconsin. And this is on Sunday, including an injured more than 20 people, according to local police. The chief said that the police have seized the vehicle in their investigation of the incident, which took place shortly after 5 p.m. And the people lined the streets to watch the parade. A local official who witnessed the event told the Wisconsin newspaper that he saw an SUV enter the street and go zooming full speed. This is VOA News. The International Olympic Committee said in a statement that Chinese tennis star Peng Shuai had a video call on Sunday with the president of the International Olympic Committee and told him she was safe and well. Photos and videos of Peng at a tournament in Beijing earlier Sunday had done little to dampen international concerns following a nearly three-week public absence after she alleged that a former senior Chinese official sexually assaulted her. In a statement, the IOC said at the start of the 30-minute call with its president, Thomas Bach, that Peng had thanked the IOC for its concern about her well-being. She said she explained that it is safe and that she's well living at her home in Beijing, but would like to have her privacy respected at this time. France's foreign minister had earlier called on the Chinese authorities to provide more reassurance, echoing a statement by the Women's Tennis Association that the images were insufficient proof. The United States and Britain had also called for China to provide proof of Peng's whereabouts. Tens of thousands of people marched through central Brussels to protest reinforced COVID-19 restrictions imposed by the Belgian government to counter the latest spike in coronavirus cases. Police said many of the estimated 35,000 people at the rally Sunday had already left for home when the demonstration descended into violence. Several hundred people started throwing objects at police, smashing cars and setting garbage cans ablaze. The World Health Organization said last week Europe is the hotspot of the pandemic right now, the only region in which COVID-19 deaths are rising. The top U.S. infectious disease expert on Sunday urged millions of Americans who already are fully vaccinated against COVID-19 to get booster shots. To date, 34.5 million people out of the United States' 196 million who are fully vaccinated have gotten booster shots, according to the government Centers for Disease Control and Prevention. The CDC says that about 60 million people remain unvaccinated against the illness caused by the coronavirus. President Joe Biden's top medical advisor, Dr. Anthony Fauci, told ABC's This Week show there is no lack of clarity about the need for the booster shots. He said the boosters give people greater durability, although it's not clear whether those who have been vaccinated might continue to need booster shots every 6 months or a year. in the future. A CDC advisory panel Friday voted unanimously to make COVID-19 vaccine booster shots available to those 18 and older. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 22nd, and here are some of the stories we are covering. There is a new political transition agreement in Sudan.
We will continue our demonstrations, our resistance, until we have our third dictatorship and we overthrow the previous dictatorship in Sudan.
Kenya announces COVID-19 vaccination mandate. A popular Somali journalist is killed by Al-Shabaab suicide bomber. A number of Chinese gold miners have been abducted in eastern DRC, and Uganda's president vows to defeat terrorists.
We are hunting the ones who are not yet arrested, and my appeal to the ones who are involved, please come out. It's a better option for you than staying, because we are coming for you for sure.
And a look at the anti-CFA movement in West Africa. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok has been reinstated to his position after reaching a new political agreement with the military leaders on Sunday. The agreement allows the release of all political detainees arrested last month following the dissolution of cabinet and the suspension of some articles of the constitution. Sudanese political parties have rejected the new deal, saying it violates the constitution and will not resolve the country's crisis. Michael Ati reports for VOA from Khartoum.
The 14-point deal signed in Khartoum on Sunday by Sudan's military leader, General Abdel Fattah al-Burhan, and Prime Minister Abdallah Hamdok stipulates that the 2019 constitutional declaration be the basis for a political transition in the country. The agreement calls for a timely transfer of power to an elected civilian government and an investigating into the killing and injuring of peaceful protesters. It also stipulates that the Sovereignty Council should supervise the implementation of the transitional period duties without interfering in the executive work. Speaking shortly after the signing ceremony, Sudanese Prime Minister Hamdok says he signed the agreement to stop the bloodshed of Sudanese youth.
We want to stop the bloodshed of the Sudanese people. I know our youth are capable of enduring and sacrificing anything precious for this country. But the Sudanese blood is precious. Let's stop this bloodshed and preserve the energy of our young people for building and development.
Hamdok says the agreement will enable the transitional government to preserve what had been achieved for the past 2 years. Hamdok was placed under house arrest when the military seized power on October 25th. Speaking also during the signing, Sudan's military leader Abdel Fattah al-Burhan vowed to cooperate with political forces to achieve the objectives of the Sudanese revolution.
We will keep our promise to the Sudanese people and to our friends that we will complete the path that we began until we go to a free and credible election.
The military dissolved Hamdok's cabinet, suspended some articles of the constitution, and detained several civilian leaders during the military takeover that al-Burhan regards as a correction of the Sudanese revolution. The move triggered countrywide mass demonstrations against the military. Sudanese Doctors Association said at least 40 pro-democracy activists have been killed by the Sudanese security forces since October 25th. A claim Sudanese police have denied. The Sudanese political parties condemn the new deal and said the agreement violates the constitution. The Forces for Freedom and Change, or FFC, a civilian coalition which had been sharing power with the military, said it did not recognize any agreement with the armed forces. We affirm our clear and previous announcement position. No negotiation, no partnership, and no legitimacy for the military, the FFC said in a statement. Sudanese Communist Party leader Sadiq Yusuf says the agreement will not fulfill the aspirations of the Sudanese people to achieve democracy transformation in the country.
We are against any negotiations with the military people. We are for a complete democratic change without any relationship with the military. Of course, what happened today is to go back to the constitutional document, to go back to the previous Council of Ministers, and without saying what are the changes to be done.
Sadiq says the military has no legitimate right to decide and amend the constitution that political parties have put a lot of effort into. He says Hamdok has betrayed the political forces who initially brought him to the position.
We will continue our demonstrations, our resistance, until we overthrow this dictatorship as we overthrew the previous dictatorship in the Sudan.
According to some regional analysts, the agreement signed Sunday was reached after continued pressure from Western countries who had earlier condemned the military takeover and suspended some economic assistance to Sudan. For VOA News, I'm Michael Atit in Khartoum.
Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni has vowed to defeat domestic terrorism that have rocked the country in recent weeks. Addressing the nation over the weekend, the president said he is working with other African leaders to ensure domestic terrorists are defeated. His address came days after twin bomb blast killed three people and left scores injured in the capital, Kampala. Reporter Mugumi Davis Rakariji has more from Kampala.
We are hunting the ones who are not yet arrested, and my appeal to the ones who are involved, please come out. Come out, and it's a better option for you than staying, because we are coming for you for sure.
That is President Yoweri Kaguta Museveni addressing the nation this past weekend on matters of security. A series of bomb blasts started this October, one at an eatery in Kampala, and then a suicide bomber in a bus. The very latest this month, a twin bomb blast in Kampala claimed three lives, including a police officer, according to President Museveni. The president said at least 12 local terrorists associated with the rebel group, Allied for Democratic Forces, have been killed and more than 100 arrested. President Museveni said the government will use modern technology, such as CCTV cameras, to wipe out terrorists in the country.
We're also going to digitally equip all vehicles and all pikipikis, a device which somebody cannot remove, so that and which will be able to tell us which vehicle was here and there at a particular time.
Mr. Museveni said he's discussing with other regional leaders about how to better fight terrorists.
We are discussing with the Congo government. We shall get them. We shall get them. The president contacted me from all parts of Africa, and I was telling them the situation, and we are really going to get to solve this problem of ADF.
The president also assured the country that there is enough vaccines for eligible citizens, and that he plans fully open the economy at the beginning of next year. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji, Kampala, Uganda.
In Somalia, the militant group Al-Shabaab has claimed responsibility for Saturday's killing of Somali journalist Abdiaziz Mohamed Guley, director of the government-run Radio Mogadishu. He was killed Saturday by a suicide bomber while leaving a restaurant. The Committee to Protect Journalists says Somalia remains the world's worst country for unsolved killings of journalists. Abdallah Mumi is a secretary general of the Somali Journalist Syndicate, a Somali journalist union. He says the late Guley was a marked man because his popular radio program was critical of defectors into the Somali National Army and security forces.
Addressing a news conference in Nairobi over the weekend, Cabinet Secretary for Health Mutahi Kagwe said that those who are not fully vaccinated by December 21st this year will miss out on some services.
Everybody seeking in-person government services should be fully vaccinated and proof of vaccination availed by December 21st, 2021. Such service will include but not limited to KRA services, education, immigration services, hospital and prison visitation, NTSA, and port services, among others. Show proof of vaccination when using domestic flights. B. Show proof of vaccination before use of train services. C. Show proof of vaccination before boarding buses, matatus, and or regional travelers.
His counterpart from the tourism ministry, Najib Balala, reiterated that the same directive will be extended to hotels and tourist attraction sites.
All facilities, both hospitality and travel, will require every person entering being admitted to have fully vaccinated certificates. And they're all digital, so it's easy to recognize. All national parks and protected areas will also demand the same from the 21st of December.
The directive has elicited mixed reactions from Kenyans, as the government had earlier mentioned that COVID-19 vaccination will not be mandatory. Nairobi-based businessman Emmanuel Oduor accuses the government of going back on its promise by making vaccination mandatory.
I don't agree with the government's directive that for you to acquire government services, you have to be vaccinated. I think it is very wrong, considering when vaccination began, the government promised that the vaccination process is going to be a voluntary one. Because we have different groups of people in the country, different people have different beliefs about the vaccine. And so I don't think people should be forced to get vaccinated in order to access the services that actually the government should be providing, because that will be discrimination and it is not supposed to happen.
A little over 6.3 million Kenyans have been vaccinated so far across the country. The government had targeted to vaccinate at least 10 million people by the end of the year. Starting tomorrow, Tuesday, teenagers 15 years and above will be included in the Pfizer vaccination drive to enable the government to reach its target. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Abdallah Mumin is Secretary General of the Somali Journalists Syndicate, a Somali Journalist Union. He was speaking with us from Mogadishu. You are listening to Daybreak Africa on the Voices of America. I'm James Batty in Washington. Today is Monday, November 22nd. Kenyans who are not fully vaccinated against COVID-19 will not be able to acquire some services come December 21st, following a recent directive by the Ministry of Health. These include in-person government services, hotels, bars, restaurants, as well as domestic flights. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, this comes as the government says it plans to lower the vaccination age from 18 years to 15.
Chinese have a lot of mining areas in Fiji territory in South Kivu. And today there was a bad information that they were attacked by an armed group, but no one knows which armed group it is. And they killed one guard and kidnapped a lot of Chinese. People say about 6 or 5. No one knows the real number. But I talked to the administrator of that territory, who confirmed the news and said that there is some military who are following the kidnappers.
Why would someone want to attack Chinese miners?
There are a lot of reasons. First is 3 months. There is a clash between locals and Chinese in those mining sites, because according to people and the civil society, Chinese didn't respect human rights and the locals' agreement for working in the mining sites. And they used to use military soldiers to beat workers and even locals if something happened. And they don't pay on a good time their workers. And at the moment, the government of South Kivu territory decided to suspend the activities of 6 Chinese companies, but the central government from Kinshasa allowed them to work again. So locals are hungry against Chinese, so that I think a militia could be a local defense militia that do that.
Is there any DRC military operation in that area?
Yes, there is a big operation because that area has a big activity of militia, and there are an operation, Sokola 2, who is active in that region since 2 years, tracking for all armed group. According to the civil society, even soldiers involved in the military operation are the ones who are working with Chinese to beat population and to rob people there.
So some military personnel are implicated or are involved with the Chinese?
Yes, there is a civil society report about that, and they asked even to the chief command of FRDC to leave all soldiers in mining sites.
Thank you so much, Jaffa. It's so nice to talk to you.
Nice to talk to you, too.
Unidentified gunmen in Eastern Democratic Republic of Congo have abducted 5 Chinese gold miners, killed a police officer, and wounded another. Journalist Jaffa Al-Katanti in Eastern DRC says there has been friction between the Chinese gold miners and residents who accuse the Chinese of not respecting their cultures and sometimes using DRC police to beat the locals.
Abdelaziz Mohamed Goulet, popularly known as Abdelaziz Africa, has been a very critic and active reporter whom I have known since 2010 when he joined the state media. His TV program has been vocal and very critic to the defectors from Al-Shabaab coming into Somali security forces. This program included interviews with suspected defectors from Al-Shabaab into the Somali National Army and security forces. This has made him one of the enemies of the militant group, but also other groups within. Abdelaziz has fled the country sometime in 2017 and returned back only in 2019 from exile. That was after he received threats from Somali security forces, forcing him to flee the country and staying abroad for a while. Unfortunately, last night, on Saturday night, he was killed by a suicide bomber. Al-Shabaab had claimed the responsibility, but there are a lot of suspicions on how his movement has been tracked down by the suicide bomber, when the place where the attack has taken place is also a very popular place where the security force are staying, and Somali security forces have been hating the security of that area.
How safe is it for journalists to work in Somalia, particularly in the wake of the Al-Shabaab militant operation?
Journalists in Somalia are working in a very dangerous situation. I'm talking about, from our statistics, since 2017, 12 journalists killed in the country. The latest incident was March this year when another journalist was shot dead by gunmen in central Somalia. Abdelaziz becomes the second journalist murdered in this year. This means the number of journalists who have been shot and killed have increased since 2017. Most of these are targeted assassinations. Unfortunately, there are no credible investigations into these killings and why these journalists were killed. But what we do know is that impunity is on the rise. Somalia, as you know, is on the top of the list of the countries where journalist killers go free. We are working in a very volatile situation. Threats are daily occurrence for journalists. Journalists are receiving daily threats because of what they are reporting. Journalists reporting issues regarding the security, corruption, and wrongdoings of the state officials and the police are continuously targeted. Those reporting on the operations of the militant group Al-Shabaab are also targeted. It is like nowhere to run.
First journalist Jaffa Al-Katanti in Eastern Democratic Republic of Congo. Senegalese economist and CFA franc critic Ondongo Sila published a book this year that takes a look at the history and imperial monetary policy of the West African currency used in 14 countries on the continent. Sila spoke to Ricky Stryak about both the status of current anti-CFA movements on the continent as well as his book, Africa's Lost Colonial Currency, the CFA franc story.
The CFA franc, we could say, is a French currency because it's a currency controlled by the French Treasury. That means that the French Treasury monitors financial flows between, let's say, the countries that use the CFA franc and the rest of the world. For example, until the reform, the December reform, the 1929 reform announced by Macron and Ouattara, all, let's say, conversions of CFA franc into dollars or other currencies other than the euro, normally would be made through the French Treasury.
Can you tell me a little bit about the December reform?
Well, in fact, you know, there had been a lot of criticism against the CFA franc by various Pan-African movements. And there have been two types of criticism. The one is what I call the political symbolic criticism, saying that, for example, well, the name CFA franc reminds us of colonialism. The fact that the banknotes and the coins are still manufactured by the Bank of France in France, the franc central banks, and also the fact that these central banks are obliged to deposit at least one half of their foreign reserves at the French Treasury. And to address partially those kind of criticism, Macron and Ouattara in December 2019, December 2019, they said that they would reform the CFA franc. So the first element of the reform is that they will close the operation accounts. The operation account is the account where the foreign exchange reserves of the BCAO, of the BEAC, are deposited. Second thing was that they would remove the French representatives from the organs of the BCAO.
That was Ondongo Sila, co-author of Africa's Last Colonial Currency, the CFA franc story. He was speaking to Ricky Stryak from Dakar, Senegal. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sport in Lisbon, Portugal, where Ugandan Jacob Kiplimo broke the half marathon world record on Sunday with a time of 57 minutes, 31 seconds. The world half marathon champion, Jacob Kiplimo, won Sunday's race by over 2 minutes and took 1 second off the previous world best established by Kenya's Kibuwot Kandi in Valencia last year. Staying with athletics, Kenya is among five other athletics federations across six continents that has been nominated for the 2021 World Athletics Member Federation Award. The winner will be announced at the 2021 World Athletics Award to be held virtually on December the 1st. Athletics Kenya President Jackson Tui is confident that his federation will back the 2021 World Athletics Member Federation Award, considering the fact that the country has done better than the other five other nominees in terms of organization and delivery this year, despite the huge challenge posed by COVID-19 pandemic. In boxing news, Nigerian boxer Olariwaju Dorodola was knocked out in the fifth round by Richard Riapo in the WBC Silver Cruiserweight match at Wembley Arena on Saturday to set up a future WBC world title fight British Cruiserweight. Riapo floored the Nigerian in the opening seconds of round five. Olariwaju Dorodola got up, but the referee intervened moments later as Riapo unleashed another fury of punches. Riapo is now the mandatory challenger to the winner of the fight between current champion Ilunga Makabu and Saul Canelo Alvarez.
In football news, new CAF Women's Champions League winners Mamelodi Sundowns received a warm welcome from fans on Sunday when the ladies arrived home from their historic victory in Cairo. Mamelodi Sundowns beat Hasaka Ladies of Ghana 2-0 to win the title of the first edition of the Toto CAF Women's Champions League and adds to the men's team achievement of winning CAF Men's Champions League in 2016. Zanile Nflapo, the Mamelodi Sundowns captain, says the CAF Women's Champions League will help develop the women's game on the continent.
We had a plan before we went to Cairo. Our plan was to win the tournament. And of course, we won the tournament. We are happy the Champions League has opened a lot of gates for so many players.
Jerry Shabalala is a winning coach of Mamelodi Sundowns ladies.
Look at the final. We managed to score 2 goals, something people never thought that we would do. But we definitely did it. It was through teamwork, you know, and I'm happy. I'm really happy.
And that's it on Daybreak African Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 22nd edition of Daybreak Africa on behalf of the Daybreak Africa.